piano, nani.
Ayo, we made this. MO7 did it again.
Jo, tano, nani. Kwa nini kesho? Listen, kwa nini? My bro, my G, what's up? Umpo, aju, kutwa. Anajoku, aka, back. MO7 on the track. Tunafunga then we back, mark, counter we attack. Tunafunga then we back, mark, counter we attack. My bro, my G, what's up? Umpo ajui kutwak, anajoku aka back. MO7 on the track. Tunakokit. Machine in a clap. My kwangu ni kama rival, so sin try machine in a clap. Feel clap, the kitchen wa system 808, tunatetemeka. Soul shaker, life's any hardcore. Awezi ni tepa, tano nane, membe mudhuru, arudi kwa ngoge, sell mateka. Bibosi kwa master, best rapper, tunameta, meta. Yo, ukitaka joku, baki man, step on my Air Force One.
Usi ni try,
that ain't true, nilikuwa na Nike shoes. Who boy na drill, wana ni watch in 3D. Kale movie ya 20, kale movie ya 24, who boy ni driller, na buzz na test vanilla. Achana na yeye wapoa ni wengi, si alivinga. Who boy ni driller, MRRGHD, best rapper, super gama killer. Simba, ka akuna ni makofi spirit. Umeshinda nikiroga usiku, so nilidose kwa daro ya physics. Waluliza where you aka ujibuda, nilikuanga tizi. So ni 125 sling, sio mafiji. Simba, ka akuna ni makofi spirit. Umeshinda nikiroga usiku, so nilidose kwa daro ya physics. Waluliza where you aka ujibuda, nilikuanga tizi. So ni 125 sling, bro mazio mafiji. What's up? Umpo ajui kutwak, anajoku aka back. MO7 on the track. Tunafunga then we back, mark, counter we attack. Tunafunga then we back, mark, counter we attack. My bro my G, what's up? Umpo ajui kutwak, anajoku aka back. MO7 on the track. Tunakokit. Machine in a clap, my kwangu ni kama rival, so sin try machine in a clap.